Must kiss.
Leo tugombane kisa mapenzi, mwenzako siwezi, sijethubu tukalivua pendo, pendo. Oe mwaya, usije ngoa shina nishaota mizizi. Moyo nimekukabithi, mana najua wendo wa malengo, sifate mkumbo. Oe aya, kwenye mapenzi kugombana sawa, kwanu nanuna mumambiwa sawa. Usije fosi penzi kulinawa, wendo tiba wendo yangu dawa. Mapunguza wivu utakufa, mana mapenzi so vita. Kosa kidogo unasusa. Are you the one in a million girl? A million, ata kuingire sioni. Wendo yangu mboni. Mapenzi mchezo wa utoto, usione nang'ang'ana we kifuani mwako ma baby. Misamaki wa barini, ukinitoa majini utanitia tarini. Natamani tungeishi angani, tusishi duniani, tuepuke mitihani. Oh mama, mina kupenda sana. Oh jama, nimemisiki nyama. Mpunguza wivu utakufa, mana mapenzi so vita. Kosa kidogo unasusa. Are you the one in a million girl? Na mili, ata kuingire sioni.